acha kushika uku, eh, kushika uku, eh, acha kushika uku.
This is Kevin Music.
Oya mimi mdogo, usini seduce. Acha vituko, usini confuse. Get your body far from me.
Fala fala,
nishadi na istaki sweet.
Fala fala,
Monica, siuni aje, sini fuate fuate. Nataka nikupende, ngoja kwanza, we ni mkubwa sana kwangu, unakicha madam, shame on you.
Sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
yeah, sweetie.
You sinite you are baby, oh,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
La 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 la, la batunga baby, nyoni chame yete na ngitio nivona na genge baby. Let me love you my runway, kujani la melolo, sini nyime dogo.
Kila siku unataka nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa. Kila siku unataka nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa. Nikutwa, nitasema kwa mami na daddy.
Kwangu, unakicha madam. Shame on you.
We madam,
sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Yeah, sinite you are baby, oh,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Sinite you are baby,
you are baby,
you are sweetie,
you are sweetie.
Wacha mpaka ndani, mlango lingongongo, nitakuvulia na shati. Nikubusu mwa mwa mwa.
Izo zako ni ndoto, ni ndoto, ni ndoto, ndo. Izo zako ni ndoto, ni ndoto, ni ndoto.
This is Kepi Music.
Ni ndoto, ni ndoto, ni ndoto, ndo. Izo zako ni ndoto, ni ndoto, ni ndoto. We ni mkubwa sana kwangu, unakicha madam.
Lenga homework, homework, banju katu, tulewe. Lenga homework, homework, tu banju katu, tulewe. Lenga homework, homework, banju katu, tulewe. Lenga homework, homework, banju katu.
Kila siku unataka nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa, 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 tuwa, tuwa, nikutwa. Hey,
nikutwa.
Nitasema kwa mami na daddy.